isithandwa senhliziyo yami. Khetha nawe
ukhetha ubani mina ngikhetha uJesu
uyisithandwa senhliziyo yami
ungumfeli wami
when you get to bana
mina ngikhetha uJesu
uyisithandwa senhliziyo yami
ungumfeli
wami khetha nawe
ukhetha ubani mina ngikhetha uJesu
Who is the tango sentencia? Who value of me? When you care to mana,
me not care to chase.
Who is the tango sentencia? Who won't Tala gihamba, gizula,
giale, giale,
agim tolanga.
Fano
cheso, hairo. So sa baby ofana naye ungumfeli wam talange hamba gizula
giale giale
angimtholaka ofana
noche so
haibo agekho so sa baby ofana naye Ungumfeli wami khetha nawe
ukhetha ubani mina ngikhetha uJesu
uyisithandwa senhliziyo yami
Ungumfeli wami
when you get to bani na
mina ngikhetha uJesu
uyisithandwa senhliziyo yami
Ungumfeli
hayi khetha nawe
Mina
ngikhetha uJesu Uyisithandwa senhliziyo yami
Ungumfeli wami
When ukhetha ubani na
Mina ngikhetha uJesu
Uyisithandwa senhliziyo
yami Ungumfeli wami
Oh 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 Uyisithandwa senhliziyo yami Are we doing the nay nay? Oh, 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 oh. Who is it on us at this year? I want to see you doing the nay nay. Oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh,
Oh,
I want to see the name.
Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh,
oh, oh, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, See you around.